我跟你说，
哎呦，今天他妈可歪的，好喜欢装，好喜欢装，你可能下背给你。Another one, so I'm drunk. Talk of the town, love of the town. Are you a baby? I'm taking a photo.
I'm not a jua. Kila una jota karimi, mini, mini, my baby. I'm not a jua. Kila una jota karimi, wewe, ni wewe, my baby. I'm a jua.
Kama moyoni na lalama Nashika tama, kikona mina hema Jam ina ganda, nkona pawe na yule Kwani umesahau yule, ni mtoto wa shule Natana hula balu, ma, za kumita mabu Amega kigwete mabu, ma sister do Najita Mr. Handsome, handsome kalulu Klademo kimona, handsome, napata ham Nimtupa yule, kamega yule Kaponda yule, wezekani leo Danganya wewe, ni playboy anakufanya sex toy Achana na enjo tubonge, ni mlala hoi
Unajua, kile unachotaka ni mimi, ni mimi my baby Unajua, kile unachotaka ni wewe my baby Basi njoo, nikupembeleze nikupige kasete Basi njoo, nikupembeleze nikupige kasete
Every day, see her care your valentine Kiss, kiss, smile, fugula, tupa your wine Sura sasok, here, yama your dafum Hoho, reggae, reggae, bala, here, mkufu Shopee ya Dubai, kihenza fende Hawaii Kupe tende halwa, kupe penzi furai Mapenzi ya angani, yani, here, utsongo, mkulio, nezema Au, here, ninga, chunu, check Chembamba, here, blonzi, manzo, check Maruhe, here, konzi, tetoka ma Do lale kupengano, kubembelezo lale, usindisi here wapono wa
Unajua, kile unachotaka ni mimi, ni mimi my baby Unajua, kile unachotaka ni wewe my baby Basi njoo, nikupembeleze nikupige kasete Basi njoo, nikupembeleze nikupige kasete
Nikuona mina vuta rasi, moyo nenda mbio kisuti na wasi wasi Nitachata kufuta nyasi Ukinipenda moyo taupiga pasi Nikikuona mina vuta rasi Moyo nenda mbio kisundi na wasi wasi Nitachata kufuta nyasi Ukinipenda moyo taupiga pasi
Kwa mimi sina Labia pata potea Ukinipenda moyo ni utabembea Na tema sina Labia pata potea Ukinipenda moyo ni utabembea Najua Hile unachotaka ni mimi
Unakula kama mbili ukitaka ongeza tano pia au sio